Nalibali Chere mshongu lwa machita Ndanqelile amachita athathe advantage we cherry yam kodwa nansi le way iqala so kwakumnandi man I think it was 25 December yasahleli sonke kistini ka Fisher man and kwakudlala ngitsho u DJ Fisher mna ngandinga yazi ukuba cherry yam yaba Fisher kuba yayinxibiwe nje sisichephesana kwaye kwakhona amanye amachita kwenye ingingqi endandingawazi kodwa nami ndandi opopos sasikopole ndingacingelanga ukuba ngenza into mdaka amadida endandivaye nawo thina dlwengula iterium amadida ndina nandaqale ndadabaza kuba ndandizichinxa ndibuya ndiquqe mbuyelele etywaleni hey man and couldn't believe that mna ndayibona ngamehlo wam yayibusikizi man amadida i-5 phezu kweterium ayeyidlakaza man nayo ikhala ekuse nam yayingathi ndingasikhulula kulo makhamandela kuba ayendibanile amatita intliziyo yam yayibuhlungu kakhulu kuba lo mnana banebiza igama lam khonxa ngenomnye umtshita phezu kwakhe wancama wathula kuba entlungu wayeziva yethwa wayezinikezele amathanga watheneke namatshita zange abe nasizi zange kube khulna namnye othi matshita masiyekeni le nto esenza irongo ndandikhala nam ndade ndayeka nokhala kuba inyembezi zam zaphela nam ndandiqonda ukuba amatshita ingaske nam aphele egcina ngam kodwa amatshita zange ayenzele way asandixelela ukuba mna ndizogxwala and amatshita nandoyika kuba yingamaphamza ndiyavuma sasenziwe izoba umdaka sonke ebusuku kodwa amatshita ukuba ngade ndijikele kanjeyana agqiba athi emveni koko namandikhwele namgibele utsheki wam iwe yam aphe ndivuke nayo isiqondo uba yingcolile emveni kwelinyala lenzekile andizange ndibhilive namanje le weyisanditye kuba emveni kwesesohle itheri yamtheni kwam nyenzeleka iphotiwe ngokwayo ayikafunyanwa nangoku idukile kwaye sifihlile